he was, I was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Kuwoza Friday lamuhla silomculi werumba umduduzi Golide osehwatshe idlalade lakhe lesibili elilesihloko esithi wavumelani. Asizweni uNtukamile Nkomo Studio 7 exoxa layo.
Ngoma le uGolide ukhala ngokwenzakale kuye esikhathini esedluleyo lapho isithandwa sakhe esimfulathele khona sachiya ephuke umoya.
Kuluma kahle kahle ukuthi umama engangiphila naye esibandisini nje kwezothando cishe iminyaka mpela engafika lapho kubo ingathi engacishe ilande kuyithumi kodwa ke ngezathu ezithile hayi sasange sakuhamba ngendlela sahlukana.
Kodwa ngokuya kwesikhathi umfo kaGolide ubuye wazibutha wahlangana loBiata babanyamanye bathembisana izulu nomhlaba.
Biata sandwa sami mina nawe asofa silahlane. Biata sandwa sami mina nawe asofa silahlane. Ungabana kundaba zabantu bavele balomona. Ungabana kundaba zabantu bavele balomona.
UGolide uhlabela leqembu lakhe ele United Africans. Idlalade lakhe leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela le ethi izifo zonke. Mama number 2 ngenye yendlikizane ekuleli dlalane.
Umujabule nami ngiyajabula mama kuba manje mweni wami.
Ngemva kokwethula lelidlalade uGolide ubuye wabhutshelwa ngunina njalo uthi lingoma iyamduduza kanye lemuli yakhe.
Kubalandeli bami ngathi ngithi ngiyabonga kakhulu isupport abanginikeze yona kusukela kwealbum ngisese kubafana bokuthula ngize ngikhiphe last year ngiyiwani uthandulwe inkinga bangisapothe kakhulu. Nakuleyo wavumelani ngasho ngithi ihambe kakhulu kuzulu uthandulwe inkinga isahamba futhi namanje. Ngibonga nje indlela abangijabulela ngayo uma ngihlangana nabo. Sengathi bengaqhubeka bengisapota njalo. Bese ngithi kubafowethu nabana wabami since silahlekelwe ngumama enyangeni edluleyo. Ngithi kubo abaqine uNkulunkulu uyazi okwenzayo. Kusemhlabeni kuvele kuyatholakala. Bese ngibongela nesithandwa sami kubhiyata phansi khona legwelitheni.
Uphuma enkundleni ngale ethi intombi enjani.
Intombi enjani ephuzutshwala. Intombi enjani ephuzutshwala. Yoshadombani ephuzutshwala. Yothola bumeli ephuzutshwala.
Hey wena mntwana, indaba uziphethe mahlakahlaka kanje.
Yey, ubona nami, ngizimali yami, njalo ngishubushabaka.
Awuboni ngani ukuthi uphoxa abazali?
Eh, nangingekho mina kusheni babo.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa lo mduduzi Golide osehwatshe idlalade lakhe lesibili lesihloko esithi wavumelani. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Sithandekile Mhlanga.